Senantolanta Bonagou kan Mali la, an ka championnat national league 1 min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ o tilenkɔni kelenna jaabiw di fɔlɔ. A ɲɔgɔndanw tana mars kalo tile 10, tile 11, tile 12 Bamakɔ ani jamana kɔnɔ. Mars kalo tile 10 tɛmɛnen CS dugu 7 binna AS polisi ɲɛkɔrɔ cilu 1-2 AS polisi kanu na. Stade Malien de Bamako ale ni ASOM Association Sportive Olympique de Misra olu ye filanin bin kɛ simasisi la kanankolo fan fila bɛ fɛ. LCBA Lafia Club de Bamako ale ye sebaaya sɔrɔ Mamayira ACD Kati kan cilu 4-2. US Buguni binna COB Club Olympique de Bamako ɲɛkɔrɔ cilu 1-2. US Kita Isfas filanin bin simasisi la kanankolo fan fila bɛ fɛ. Araba kunna sini mars kalo tile 11 ɲɔgɔndan minnu tana o don minnu bɛ don championnat national league 1 o tilenkɔni kelenna o hukumu kɔnɔ o jaabiw filɛ. 11 créateurs de ɲɛrɛla binna yele olympique ɲɛkɔrɔ kanankolo ani cilu fila yele olympique kanu na. ASB Association Sportive de Bamako ye se sɔrɔ ɲanale kulikoro kan cilu fila ani kelen ASB kanu na. Ɲɔgɔndan naani tɔ olu tana kunu alamisa mars kalo tile 12. Halisa championnat national league 1 o tilenkɔni kelenna jaabiw ko don. Soni ACD Gao ye sebaaya sɔrɔ AS Bakari Jande Barawuli kan cilu 4 ni kanankolo Soni AC kanu na. Tumutu Avenir AC ye se sɔrɔ AS Performance kan cilu 1 ni kanankolo Tumutu Avenir AC kanu na. Joliba Athletic Club ni AS Real de Bamako ye filanin bin kɛ simasisi la cilu 1-1. CSK Centre Salif Keita ale ye sebaaya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ AS Sabana de Mopti kan cilu 8 ani kanankolo. Kafarao kan halisa senantolanta bunagun kan coupe du mali ɲina saison ta yɛlɛmɛli dɔw donna 16e de final ɲɔgɔndan dɔw la i n'a fɔ cs dugu 7 ale ni asco ka ɲɔgɔndan ka fara falima fc ale ni lwg fc ka ɲɔgɔndan kan. US Buguni ni as polisi ka ɲɔgɔndan as alanson de kucala ale ni afe ka ɲɔgɔndan as sabana de mopti ale ni mamayira acd kati ka ɲɔgɔndan kasi ni us bo ka ɲɔgɔndan fc kasaro ale ni us sevare ka ɲɔgɔndan. Ɲɔgɔndan wolonfila minnu kofɔlen filɛ u bɛ tan kari nata mars kalo tile 15 san 2020 ntɛnɛn nata mars kalo tile 16 san 2020 yɛlɛmɛ donna ɲɔgɔndan min na n'o bɛ tan o don AS Tamaro ale ni AS Real de Bamako ka ɲɔgɔndan don. Tarata nata mars kalo tile 17 san 2020 Renaissance de Gundam ale ni Espérance Sportive de Gao ka ɲɔgɔndan. Tumutu Avenir AC ale ni Espérance FC Medine. Araba nata mars kalo tile 18 Stade Malien de Sigasso ale ni LCBA AS Bakari Jande Barawuli ale ni Isfasi Soni ACD Gao ale ni Joliba Athletic Club. Alamisa nata mars kalo tile 19 US Kita ale ni AS Performance AS Medine ale ni 11 créateurs de Nyarela US Sky ale ni Stade Malien de Bamako VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kalaseli do.